Banango neyankwanya kamaze mpulira nyizo mwami Bami anti nakani wita obo mwami yakutisa genze yafiridwa mbuka jajake masaka ndoza banawe za yesande atoba chinsanyisiza mutima nono mufe yafuda nyambye lero bazebu chayetenda magezi kamula genti zena mwanje mukira agenda nampubira mwera nafuba nyankume musikulwa mwongereza ko mwami he he kamutemye nyaka kule nze sikumi wana mwanje omulalu kati nino mulenze yankwanye juzi nga mpo kukula emiyembe mwowino weunye yankwanye ngazanya tyenjala zonya bozi woma nsige amangu ago nabuleeta obucupa nanga awone mugwasa omukono mukyala munnange bw'oba otenda nnyo bbaawo olinjulira ng'ofunye amusinga emitala bannange kakukunya akaana kali akatembeeyi ekisooka kanyumyanga akakulu nno mwami kyatamanyi era kino nkibuulira oli akimanyi tekali akaana kammazeemu amagezi si byakuwaniriza ono nsanyuwa nnyabonna kandi mu kino ku byenjogedde nkulabye nga nnyuma ng'aweewuunya ekintu enzaakakopi omwami wange kazisinza ensimbi yate nnakukisa kyokimanyi omukwano muzibu nnyo okufuga n'ensimbi si yetereeza obulamu kuba sebbaale buli ekibanja kimpa naye kino nnakifuna ng'ekirabo seetaaya nga ndikwa omunnasoba waakiri ngwikirizayo akanyaga nga kana akankwanye era nze kasita nkuteeka mutima mpeera nkuyingiziza akateko ndowooza ndinawambala nnyo mbakazi kuba sigendera ku bintu bya jjojjuzi era nze mbeewuunya nnyo abakazi abali mbukumba abeekuuma n'abulwakasooba ekyo nkisobola ntya nga nze kale nnamwanje obanga nakati siteese bulungi songa kyajja agenda omwami wabulona eyankwanya atuusa okunkozesa omuvuyo era simanyi nti anaabaamu amagezi agajja ne yeeyisaawo mumulabe guno omukisa gaakufiirwa musubi ennyabuula by'otya
kaakali
muga katonda tokirimbye okalabye gira gwe n'otebe ntookayite nkaty okukatambaala
ekyo kitono nnyo okukola singano katuwaayo ebizigo
wulira ono bwakabanja ebizigo bwe wakawadde kikwe kajja amasanyu nnyini asaba ebintu
mutembeeyi mutembeeyi sokonyalo olwa ebifuna
waliwo ebifuna
tubimanyi naawe tubiziga
bambi nsanyuse nnyo okulaba mwami mutembeeyi
munnange nsanyuse nnyo nange
kyokka mubuze nnyo wabula muli bakyayi
omwoyo gusulera gye muli
simanyi oba nandireesa akatebe n'ofunawo otuula
oli mutemu nnyo nkulabye
nze nno nga nkulumirwa nnyo okukira n'abaana b'enzaala nze nandirabye ng'omwami ali kumpi n'engwenya yalagajja emasaka era musuubira okumaalayo eno wiiki n'eddirira leka kupapa nga mujinga kati nno nkusaba ojjo nnyambo mponya ekiwubaalo kyandibadde kirungi n'onkyalira oba sande saawa musanvu
ate awo nkulaba ng'alimba
bw'obadde ogamba otya abambi mwami mutembeeyi
lekaleka kulinda sande mponya omukwano gunnuma nnyo mpulira njebye n'omulalu wakuweera olumanyi nalwo bwe weekunyakunya nnyo supukokoma n'ensimbi zimmenya nnyo nsanje zinywe omanyi nnaziteeba jjo siraba zirya gira tugende tuzinyemu bbiya mwenzinwa olabe n'abanda bwe bakyusa ebiwata okufa osanye n'okuba ate empale kyendabye ndabe nga nkigezaako okuzza obuto yezo okomesi zakyalaga mwenzinwa disike eba y'abaninja ate babafala wabula ekindeetedde erudde okutya nange engoye ndi mumbi nsanye ennyume simanyi oba okiraba otya ddaali naye senga onfunirayo ezabbaawo kale oba omaliriza ebibyo kanzije nange nzisuule mwezi omwami nkage wabula mbu kwe unjiza switi onyumie Heya kunsona ya nzita nyasa nyokufa Na yecho sichitida magazi njina Kanyambale gosale wata kuswazi maka Pozi chembuza Mori na yesati ngegenda burunji kumpale Heyo jensa zeo jimpe
Wabula kwe unjizo omie Wenote magananga zabu Atela kwe unjize chukula Mumazi mori wambala nyombami Ono muno lwazileta naseka Yazambala nafana nango musibe Era namune nyanyoze Kabula nakata mufe moru talo Na era bakweba zikuto kuchirate ne yali nyinizo
Eka kogerange ya kule ya fa
Zena zimuja konga anti njita mifumba
Atine bala ina nyevi tege bibi
Yenze nyumie nti abambidi ya mulongo
Jira gweno kachusa kabina ndabe
Chine chisajia chimazeka kabina sichari mungu
Aa, akasitanze mundo nkula bolina
Nze tondabo kufenye mvili nalimatalo
Ya kute manganya nyongu kisabato
Atao nkula bangali mba mwami mutembe
Atao nimbie chikapito nina
Nagambie njagala nyonjaga lupa musanya
Wanaba tanja siza bao mutwe
Wabula na malage zako kutatu kulisa wenye
Eka kokera ngo mwano muto
Yate na malansi vila kembi kukusebo ndazawa
Kutuwa liradarele wanga waka
Choka njagala nyonjaga lupo nyomutego
Sikuli manja kuwera nja tiso mutwe Watoka latu senyo miaka manyi Nja kukwa gala nyoku kizabato
Olimba
Katiche tusigazo kukola chimu Kwa kutuwa liradarele wanga waka Watoka latu senyo miaka manyi Nja kukwa gala nyoku kizabato
Olimba
Katiche tusigazo kukola chimu Kwa kutuwa liradarele wanga waka Watoka latu senyo miaka manyi
Nja kukwa gala nyoku Siraba Chichi no banna Mchala Kano, kani nzuko lina kwa kukwa itoti Kani na mungo ya zange Iii Banna angaba kazi Haa